MJ Records.
Kila ni amkapo, I get a good feeling. Toka huko uliko, I feel the missing breeze. Napokea simu yangu, I get to hear your voice. Wahuteka moyo wangu, I need to get you near here. Popote, we wanijali. Lolote, wanitende. Kwa vyote, upo tayari. Ideal, you really are.
Napenda ulivo smart, jinsi vile upo charming. Wala I never get hurt. I do napenda. Napenda unavo care, jinsi vile upo loving. I know you'll always be there. I do napenda.
Siku basi tumetoka, you get to treat me like a princess. Chote kile ntachokitaka, you get to wanna make me have it. Na chizi kunaposema, I'll always be right there beside you. Kila nami niko salama, and I'm happy. Popote, we wanijali. Lolote, wanitende. Kwa vyote, upo tayari. Ideal, you really are.
Napenda ulivo smart, jinsi vile upo charming. Wala I never get hurt. I do napenda. Napenda unavo care, jinsi vile upo loving. I know you'll always be there. I do napenda.
Popote, we wanijali. Lolote, wanitende. Kwa vyote, upo tayari. Ideal, you really are.
Napenda ulivo smart.